Yo, baby gentle. Brother Manny do the sights. Public records, huh? Records. Level Tachalo. I'm Tachalo. Pancho. Tino. Tudo. King Kasu.
Nina kusumbua. Nina kupenda we. Yale mapenzi ulionipa yoyafanya na kusumbua. Naomba nihurumie, unanitesa we. Kupenda kwangu ndo kwanifanya niwe fala bwege kabisa. Siwezi kuvumilia, utaniua we. Penzi lako ni la ajabu, duniani sijapata ona. Usishangae nalia, waninyanyasa we. Kosa langu kosa gani ma, kukupenda siyo makosa. La 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 la. La 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 la. Kukupenda we. Mwenyezi Mungu kanionyesha, na wewe ndo malaika wangu. Nishike japo mkono, twende kwa mmoja. Popote pale utapokwenda, nipo radhi na mina kwenda. Mimi na fosi mapenzi, ili unipende we. Unasema mina kuboa, sipendezi kuwa na wewe. Nakuletea maua, wayachoma moto. Wani hukumu bila makosa, tafadhali nifikirie. La 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 la. Sina makosa wanionea bure. Unafurahi minalia. Unafurahi minalia. Sina makosa mwenzako wanionea bure. Unafurahi minalia. Unafurahi minalia.
Tina.